aaggaas ku yaalla xadka u dhexeeya khaza iyo masar ayaa hadda wuxuu martigeliyaa in ka badan kala bar dadka ku nool khaza, iyadoo dad badan ay halkaasi gabaad kaga raadsanayaan duqeymaha milatariga israa'iil ay ku sheegtay inay ku doonayso inay ku soo afjarto kooxda xamaas. milatariga israa'iil ayaa sheegay isniinta in diyaaradahooda dagaalka ay qaadeen weeraro cirka ah oo ka dhana fariisimaha kooxda xisbullah ee koonfurta dalka lubnaan. saraakiisha xamaas ayaa lagu waday in isniinta ay gaaraan dalka masar, halkaasi oo lagu wado inay ka bilowdaan wadahadallo la xidhiira soo jeedin xabad joojin ah oo ka timid israa'iil, taasi oo ay ku jirto in dagaalka muddo asbuucyo ah la joojiyo iyo in la sii daayo maxaabiista israa'iiliyiinta ah ee xamaas ku haysato khaza. madaxweynaha maraykanka jo biden iyo ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa khadka teleefoonka maalintii axaddii kaga wada hadlay dagaalka muddada ku dhow 7 bilood ka socda khaza ee u dhexeeya xamaas iyo israa'iil, iyadoo aqalka cad uusan bixin wax tafaasiila oo la xidhiira xabad joojin degdega. bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in labada hogaamiye ay dib iskula eegeen wadahadallada soconaya ee lagu xaqiijinayo in la sii daayo maxaabiista lana gaaro xabad joojin degdeg ah oo ka hirgasha khaza. wadaxaajoodyada ayaa muddo bilo ahba socday iyadoo lagu doonayay in dagaalka lagu joojiyo, laakiin israa'iil iyo xamaas ayaan weli wax horumar ah ka gaarin wadahadallada ay garwadeenka ka yihiin maraykanka, masar iyo qatar. wadahadalka khadka teleefoonka ah ee biden uu la yeeshay netanyahu kadib ayaa aqalka cad waxa uu sheegay in biden uu xasuusiyey heshiiska isaga iyo 17 hogaamiyaal caalami ah ay kaga dalbadeen xamaas in si dhaqso ah ay ku sii dayso 100 qof oo maxaabiist ah oo ay ku haysato khaza ayna ogolaato xabad joojin. maraykanka ayaa muddaba waxa uu riixayay xabad joojin muddo 6 bil ah oo lagu hakiyo dagaalka. xamaas ayaa dalbatay in israa'iil ay soo afjarto dagaalkeeda ayna ciidamadeedu ka baxaan khaza, laakiin netanyahu ayaa muddaba wuxuu ku adkaysanayay hanjabaadiisa ah in ciidamada lugta ah uu u dirayo koonfurta khaza magaalada ku taalla ee rafax, halkaasi oo dad ka badan 1 milyan oo falastiiniyiin ah ay gabaad ka dhiganayaan. aqalka cad ayaa waxa uu sheegay in biden uu mar kale u caddeeyey netanyahu in maraykanku uu ka soo horjeedo in ciidamada lugta ee israa'iil ay weerar ku qaadaan rafax sababo la xiriira khatarta ay ku keenayso dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta halkaasi ku nool. labada hogaamiye ayaa sidoo kale ka wada hadlay in la kordhiyo gargaarka bini'aadamnimo ee la gaarsiinayo khaza oo ay ku jirto in la furo marin cusub oo dhinaca koonfureed ah toddobaadkan. afhayeenka golaha amniga qaranka maraykanka john kirby ayaa barnaamijka this week ee telefishinka a b c ee axaddii waxa uu sheegay in dekedda ku meelgaarka ah ee arrimaha bini'aadamnimo ee maraykanku uu ka dhisayo xeebta khaza ee badda mediterraneanka la furi doono 2 ama 3 asbuuc gudahood. wadahadalka biden iyo netanyahu ayaa yimid xilli xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken uu ku sii jeedo gobolka bariga dhexe, halkaasi uu wadahadal kula yeela doono saraakiisha gobolka ee sacuudi arabiya, urdun iyo israa'iil, wadahadalladaasi oo ilaa 4 soconaya. bayaan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa lagu sheegay in blinken uu hoosta ka xariiqi doono aragtida maraykanka ee ah in xamaas ay caqabad ku tahay xabad joojin. waxaa bayaankaasi lagu sheegay in diblomaasiga sare ee maraykanka uu sidoo kale hoosta ka xariiqi doono muhiimadda ay leedahay in laga hortago in dagaalku uu ku faafo gobolka, uuna kala xaajoonayo dadaalada soconaya ee lagu doonayo in nabad waarta iyo ammaan looga helo gobolka, oo ay ku jirto in la helo wadiiqo ay dadka falastiiniinta ku helaan waddan ay leeyihiin, kaasi oo damaanad qaadaya ammaanka israa'iil.